changariba nilompenda kakufuru anampaga shemeji mahaba dogo na gaza nati nampa mia silimia nimpeleke pwani kisiwa ndiani kweli mngoje peponi wanasema wapo huru wanakudanganya simbizi ni hela tu hadi mapenzi utahongana independent ladies watakuchanganya sana mwisho wa siku utaugulia watakapokukaba independent ladies watakuchanganya sana mwisho wa siku utaugulia watakapokukaba niache niwe single
watakapokukaba niache niwe single.